Hebrewfo ti du. Na se mra no kura nepa a ebeba no sunsuma na enye nneema no suba ankasa nti entumi mfa aforokro no ara a wobobɔ no afiafe nye won a woba no peda. Na se asorfo a wate won ho preku nni bɔne ho ahonim bi wa anka won nyae aforeba ana na mmom bɔne ho nkae wo muda afrisia ifise anantunini ne mpapo mogya ntumi nyi bɔne enti ɔreba wiase no ɔka si
afore na yeyede wampɛ ohonam na wasiesie dia mame ɔhyewa fore ne bɔne ho afore ansɔ wani ɛno na meka si hwɛ mereba wakyerɛ me ho asɛm wo homa mɔbɔe no mu sɛ merebɛyɛ nea wo onyankopɔn wo pɛ
kan no ɔka si
afore na yeyede ne ɔhyewa fore ne bɔne ho afore
wampɛ nanso ansɔ wani ɛne nea wɔnam mmara so de ma ɛno na ɔkan si
hwɛ maba sɛ merebɛyɛ nea wo pɛ
ɔyi nea ɛdi kan na ɔde nea ɛto so abien no asi hɔ saa ɔpɛ no mu na wɔnam yesu kristo honam a ɔde bɛmae no so atew yɛn ho prɛko na ɔsɔfo biara sɔfo gyina hɔ daa resom na ɔtaa bɔ afɔre koro no ara a ɛntumi nyi bɔne da na ɔno de onya bɔɔ bɔne ho afɔre biako no ɔkɔtena a onyankopɔn nifa ma ɛkɔ so ara na nea aka ne sɛ ɔtwɛn kɔdu sɛ wɔde n'atamfo bɛyɛ nnan ase ntiaso na ɔde afɔre koro a ɔbɔe no ayɛ wɔn a wɔtew wɔn ho no pɛ ma ɛkɔ so ara na wɔn kronkron so di yɛn adanse ɛfisɛ ɔkae kan se
eyi ne apam a nna no akyi me ne wɔn bɛpam no awurade na ɔse mede me mmara mɛhyɛ wɔn koma mu na makyerɛ wɔ wɔn adwene mu
na ɔka nso se
na wɔn bɔne ne wɔn mmarato nso merenkae bio
na nea eyinom fafiri hɔ no bɔne ho afɔrebɔ nni hɔ bio enti anuanom sɛ yɛwɔ yesu mogya mu nam a yɛde bɛkɔ kronkron mu ɛfisɛ watua emu kɔ ama yɛn ayɛ ɔkwan foforɔ a ɛwɔ nkwa a ɛfa mmɔhɔ ɛne sɛ ne honam mu ne sɛ yɛwɔ onyankopɔn fi so sɔfo kɛse nti momma yɛmfa nokware koma wɔ gyidi a akyinnye nnim koraa mu mmɛn sɛ nnipa a wɔapete wɔn koma ho afi ahonim bɔne mu na wɔde nsu kron aguare wɔn nipadua momma yɛn nso anidaso asɛm a yɛgyina so ka no mu pintin ɛfisɛ ɔnokwafo ne nea ɔhyɛɛ bɔ no na momma yɛnhwehwɛ yɛn ho ntwetwe yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne nnwumapɛ mu na momma yɛnnyae yɛn ho nhyiam sɛnea ebinom anyanyɛe na mmom momma yɛntutu yɛn ho fo dodow a mohu sɛ ɛda no rebɛn no na sɛ yɛnyanya nokware no mu nimdeɛ na akyiri yi yɛboapa kɔyɛ bɔne a na bɔne ho afɔre biara nni hɔ bio na mmom nea aka ne atemmu akwanhwe bi a ɛyɛ hu ne ogya a ɛrebɛhyew atamfo no sɛ obi po mose mmara a ɔkwati mmɔborɔhunu gyina adansefo baanu anaa baasa anum asɛm so wu akatua a ɛnnye koraa bɛn na mosusu sɛ ɛsɛ sɛ wɔde bɛtua nea wɔatiatia onyankopɔn ba no so na woabu apam mogya a wɔde atew ne ho ahuhude na wɔsopɔ ɔdom honhom no na yɛnim nea ɔkae se
me na awerɛdi wɔ me na metua ka
na bio
awurade bɛbu ne man atɛn
onyankopɔn a ɔte ase no nsɛm hwe yɛ hu na monkae sɛ kan nna a monyaa han no mumua a mo ani huu ɔko bebree mu amane ebi ne sɛ monam ahohora ne ahohia so yɛɛ aguasode ebi nso ne sɛ moyɛɛ wɔn a wɔyɛɛ wɔn saa no mfɛfo na momaa nneduafo amane kaa mo mode anigye nso penee mo nneɛmafo sɛ mowɔ ahode a ɛyɛ kyɛn so ɔsoro a ɛtena hɔ enti montoo monam a ɛwɔ akatua kɛse no nkyene na boasetɔ hia mo na sɛ mowie nea onyankopɔn pɛ no yɛ a mo nsa aka bɔhyɛ no
na aka kakraa sɛ na nea ɔbɛba no aba na ɔrenkyɛ na nea ɔteɛ no fi gyidi mu bɛnya nkwa na sɛ ɔtwe ne ho a me kra ani rensɔ no
na yɛn de yɛmfra wɔn a wɔtwe wɔn ho kɔ ɔsɛe mu no mu na mmom yɛfra wɔn a wɔgye di kɔ nkwagye mu no mu